you do it. What is
it? It's a 20 kitty man.
Nyanza made it.
Tribe. Gotcha.
Yalira podi ntumba mwanga. Ati tikwatira neti mange woyera. Koma tadikira ndiganiseka e. Mai yanga ine ndima wakonda. Bambo wanga ine ndima wakonda. Tanga ndika kwatiwa asala nidani. Ufuna ndika kulola uzati tapule. Mpaka nandiza kulirire. Bibi yanga isa shute. Mene moiwe utakuta. Koma tadikira ndiganiseka e. Ineyo ndima opa chokumuduisa. Ufuna ndika kulola uzati tapule. Mpaka nandiza kulirire.
www.gordoncgtower.com